Ɗoyo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde alkamisare jeena e lewru juin hitande 2016 sappo e jeegom yande heɓi silimaji capanɗe nayyi e joyi sakiraɓe meɗen tawa e leyne maison de la presse Bamako. Jottinonnoɗo kabaruji ɗi Oumar Waygal on kumpititta wiide wakkati joni leydi Faransi ndi hayfi wiide ACIA haalaji ɗiɗi ɓe gondi e haalde ɓe kolliti wiide banggue goto ɓe ana gondi e guɓal jadinkoɓe ansardine banggue goɗɗo du ɓe ana gondi e cinñiɓe kaldat e kawral ngal. Fa hande so kabaru jaddinka ko haalama haalete honno masinari ndi wordi ñalawma hande no hollitindi wiide guɓal mbigal fa masine yalta e yoppitennogal wondi e waɗɗe toon bonandaji ɗi. Kanko noddirteɗo Boukary Sangare anduɗo kabaru no pula ko wori omo wi omo sikkitino ngal ɗo guɓal worrino. Police ngaɓe jettom kañum en kayfa wakkati joni o hollitindi wiide ɓe ndewa e sariyaji police ngaɓe wiyamudeɓe kannaɓe ɗo yesso sari ali sappo e joyi lewru juin warorndu saabi de ɓe joppi golleji mabɓe jeehile majere. Wakkati joni o walde sagontode police ngaɓe li leydi ndi ɓe kolliti wiide ɗum wona gonga. Hono ravek wori ley leydi ndi bete hande ɓe kolliti hono golleji mabɓe ɗiɓe golli ley leydi ndi le majjorduɓe mbiɓe garano yuɓɓitade hono ko yuɓɓaki fulle golleji mabɓe ɗi. Sakiraɓe ɗi wono sembe kabaruji ɗum e joguinoɗo kikiɗa hande ɗi ɓatte radio ji ɗi fa gasa ono e korka. Hollitinde wiide wakkati joni ɗum wonono Faransi ɓe kayfi wiide walde noddirteɗo ACIA wondude ɗum wono muttuɗo gonɗe sa ha leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide ndeɗo walde wakkati joni ɓe gondi tinnude kaldal e kawral ngal saabi de sa ƴeewi haalaji ɗiɗi ɓe kalta banggue goto ɓe gondi ɗum wono guɓal jadinkoɓɓe banggue goɗɗo duɓe ɓe gondi yimɓele cinñiɓe kaldal e kawral ngal. Le majju ACIA hollitii wiide yo ɗum wona gonga kamɓe wala fof ko ɓildiriɓe jadinkoɓɓe fa keɓen famtade keɗe Ousmane Diko.
Ko heɓen nanɗe heedi ministére Faransi daranide ndenaki toon nde andini sugulaji mayre e toraji laamiɓe leydi France ndi fewde e golleji ACIA. Ko heɓa e nanɗa e ɓaɗiɓe ministére nde haut conseil de l'unité de la zoad fayso yo guɓal ciñinogal kawra AG ngal juccata fewi hollinade heedande yadda agalina en sardine. O tawika muya ana andina heedi ɓerɗe fawarde eto worɓe haɓatoɓe to ACIA ana andira rentinde hono haɓatoɓe murtorɓe en sardine guɓal torrowal ngal yadda agali wiyanta ngal guɓal ana e sema ciñingal du kawra DR AG ngal hitande hande yalla simali o ana ñifa. Ko heɓa e nanɗe fande heedi ministére nde ɗiɗo golleji ACIA keddotako laatade saabi ɗi dartante dabare fay so tawi keɓal mum ana tiiɗi. ACIA fenni oɗo kabaru andini du fay hunde ɓiila ɗum e guɓal jiyadingal e wi mabɓe ɓe dokki tago masaji kewɗi andinoji ɓe galda e ansardine dande laatingal guɓal torra e ley ko hoorejo ACIA haaldi e amen.
Fa hande no jiyadinkoɓɓe gori le leydi meɗen ndi so ɗum haalama haala ka wartanno masinari ndi worrino bonanda ɗi gondi e waɗirde le wuddu leydi ndi. Min cettiɗe wiide ko heewi bonanda ɗi furru guɓal ɗon mbigal fa masine yalta e yoppitere ngal kañum wondi e waɗde ɗum. Wakkati joni kanko noddirteɗo Boukary Sangare anduɗuno kabaru pula ko worrino o wiomo sikkitino ngal ɗo guɓal worri o wi ko heewi fulɓe fusa ƴeewi ko waɗi soɓa kaɓorɗe ɗum wonon laamu leydi ndi worri fa yettade hono sariya taɓirtaki le nokku meɗe o. Ɓe kolliti wiide pula ko ɓamɗe kaɓorɗe tan wakkati joni fa dentiro keɓa duno haalirta fa haala mum en nane. Keɗe kanko noddirteɗo Boukary Sangare ko haali do hen do foccitago Ousmane Niali Boudi.
Min kam wiyata yimɓe Hammadou Koufou goni le région Moti o. Min miile won jaaleji fulɓe ɗi gomɓe le nokku o ɓe ɓerɗe mumɓe metti jiɓɓe sariya gollire no haniri ko fuɗɗi illa 2012 waray ɓe pamirta e laamu nokku mabɓe batte en gollirta no haniri. Ɓe yimɓe woni keɓɓe kaɓoɗe caggal baasi gaɓɓo wowdumo sahal ngal wonno e maral sattumɓe diina ɓe de joni kañum ana metti yonki won gonɗo toon dokka o kam kabaru omo wowno wiide kam saabi jaddinkoɓɓe andi sariya nde sattumɓe dina gonno le nokkuji ɗe nden ɓe ji sariya ana wonno nden ɓe ponda yimɓe fuu pati goto fuu ɓurne mono fuu totte hakke mum ɓe gana saliɓe ko laamu wi ɓe gana sattumɓe dina hono yimɓe miili ni wonko ɓe jiɗi laamu o waɗa sariya gollire no hani ɗum ko ɓe dartata ɓe ji sini a ɓami kaɓorde fuu a huulete. Min kam eɗe miili ko waɗno 2012 ɗum yewe nde mum woni e ma
sakiraɓe ɗo mbaylini trimi joji moɗo e hollama e bemalande ngal min noddirta phase facebook ngal caggal ko kawrital ngal bottina koyeɗiɗi le leydi meɗen ndi ɓe mbi ɗum won kawrital fedde hande jokkitade kaldal e kawral ngal eɗum hani wadde le sappo e tati fa yettoyo sappo ene lewru juin nduɗo Bamako ɗo. Le majju ministre ma kañum hokki ɗiɗo kabaruji bete hande nde ɓe jiide yimɓele jeeɗoɓe kabaruji ɓende ɓe mbi ko waɗi so kaldal ngal bortinoɗum micceteɗen wiide ɗum won hono toɓɓe won cennduɗe wakkati joni o laamu o kañe goɓɓe murtuɗe gonɗe sa ha leydi meɗen ndi yettoyadnoɓe kani dakirede nokku goto fa honno laamu hakkundejo hani joƴƴinirede le saha leydi ndi. Keɗe ɗum won kanko laamiɗo walde walde ministre kanko laamido dum won hono fedde yimbeele mangal padel le walde ministre mabbe noddete RV Gomaro ko halido en to foccitango Ousmane Niali Boudi
les groupes armés signataires
balé ci ñininde kaldale kawrangal mbi laam hakkunde jojjo ina tafo fadde golleji jokkoji jokkine hono joingol kaborde e nattingol wonko waawa wadede wawtu joni o wiide fa golleji nattingol wade anatiidi sabi kawaruji di kawra tafo batayo ngaji di dum woni mo tumbuto o mo gaawo o e mo kidal o ilato tafo andadi debe lato soldats e mali ko warata sebe ndokke kaborde fa be natta e lato soldats en l'armée mali se andi en baawi dum tan en keban batayo ngaji tati dum latto golle arano yottugol l'armée mari natondiral kawana wadde fa be himbe ndoma mogol d'accordé denno dabare DDR fu yenga
processus DDR se met en place
be koliti wi ko yaata police ngabe jetto wakkar jono kanye kanabe de yeso sariya holitinde wiide be ngada e kabaru ko nayi rim birkino police ngabe ngorri be kanabe de yeso sariya le sappo e joli lewru juin warorundu wiama be joppi golleji mabbe jehi be natu e majjar dum wonde system watno le leedi meden di wakkar jono kambe dum won walde sagon tonde police ngabe be koliti wi de be jahanno le de do majjar de be kalni hono suudu ministre humnino kabaru de na golle leedi meden di be biidu wakkar jono so laamo yara le dido golle tiagal tabe juddina plainte holitinde wiide dum won laami be kanyi en peni do mabbe keda kanko noddete sergent chef dum won dawda siso kanko ne secrétaire général walde humontonde kabaru police ngabe le leedi meden di ko halido en do foccitango Ousmane Diko
l'objectif de cette conférence
imade badude yottinobe kabaruji yo andinde mali adna fu dabareji bamagol di ministère ndenagu leedi meden bammi fewde e yogabe wombe le syndicat secrétaire général kanyi wombe le bureau men kolliti yalla ko men darti ko ana hebe kabe calike dum wadi men gadi de jonde le jemes famen totte hakkeji amen ala yopugo gollerde mum ka walana fe sabe seria walana dum jogala men joppali golle men daike ministre o yontere hunde kanyu e dartude du ko men jidi balde tati pade amen wadde jonde de ministre o Martina Makumpa se tawi o sulanno dum fu o noddan no syndicat o halde mudum ka dum wadali sabe de o dum o yinno handande kayfeje an bonni inde amen men kollitan dum seria leedi men fa gonga hale pena cala do yidde bona
justement dans l'intention de faire du mal
walde union européenne be dernierbe dernino fedde mabbe wakkati joni o leyi talatar jabbinonde faabe jeyal honobe kane wallirde leydel afrique de yalla yirweran wadle nokko fa ko sukabe jokolbe bittata dawi di ngala do seriedi dun dale wakkati joni dun walde huminide kabaru hakkeji yimbe en joxobe wakkati fu leydel godde be koliti metti mabbe le odo golle be bi hono balligumo union européenne anni fa wada wakkati joni dun hedeta dun walata de dabare du wakkati joni ko hani hadudo sukabe jokolbe natude leydel europe de kede kanko no tata Amadou Koulibaly yo goto gollonde do walde ko halido hen do foccitango Mohamadou Samaseku
le Mali étant un pays d'immigration
kabaru njolari yo tawanga leedi Mali ndi non hewti nafamun ana yaaji hana fey be jullondira faaba yiriwera leedi ndi e kabaru njolari bibbe leedi ndi wattali fey wattande hakkile sifa talkuru mabbe dawral bangal njolari ndi ndedo darande dum fedde amen AME de wadi wulutango so fedde dental leede Europe de ana yidi wadu leedi Mali ndi wona do hono ndudo talkuru so ni yawara yimbeela yamiraka no haniri na tiidi yiriwera hebo no lati fufkay minan gonbe leedi fedde bibbe leedi Mali jaltinabe be kay ana tajjere wiide balla leedi men ndi hana rentina fe e kabaru njolari hakkille am laamibe leedi Mali ndi ana haani fiide dabere no golleji hebirte salla kabaru njolari ndi ana buuto sanne sabi so golle wala tan hewbe njaltal
tant qu'il y a pas d'emploi les gens vont partir
be kolliti wiide wattu joni dum won waldinde be noddita ravek huminine limgal leedi meden di be kolliti hono golleji mabbe di be golle arande le leedi ndi be kolliti di do golleji do bamako do wakkati joni be gonde jottinde le hen faabe jaawo hono be moddinirta hono hunde fu ko heba eno fewde hen illa arande be ngadi kawtal mabbe bete hande do bamako do suudu ministre huminindo kabaru haggitere laamu le leedi meden di kanyo hokkindiri juude e pinide le ngal o kawtal gouverneur fa yottu yo kuma ndaw ngabe kanye yimbe le gollobe golle ravek le leedi meden di fa gonno le hen kede kanko docteur Ousmane Bagayogo ko halido hen do foccitango mumini sendebu
avec footi le mali gila 2009 fa warde 2011 wattu go o lewru octobre 2014 yottingol golleji mu footi warde cappande go o décembre 2014 min tay kiteke fa handem bibe leydi ndi furgala leyi min gadi kawrita ngala fami ewto no ti dalaji din kani hebinirede dabare sabe de le balde garoje mo waddai ravek fu jetatake bi leydi ndi te ko joomu wala numéro carte nina ndeno gollirde mali mbawa huntude haajeji
Union européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sakiraabe jurnene jareelo do ne les réseaux ngaji di min garan halande hono defuji di ngadirnobe kollitiwide defuji di timmi kenyen dum won leleedi di fo e mangal mudu to an songoto ko yaata sukaabe temede jaddom kanyoy imi tobe pecciamale centre ngaji sappo ene holitawe di imu gongol wadi le nokkulde fo sana nokko no dirtere talata saabi de saaji faande to ecole bantaka jaggal mudu to tumbutobe bi dum won le cercle nyafinke o neddo yimbele di don janginobe wakande bi iwanno hono le imu gol defugol holitawe di yimbele bombe sumbu kanyen palibe so teti moto ngaji mabbe to kuccala to holitama wiyede won janginowo goto kanyu han darde kanyu anni fa wujjo hono imu gongol hokkaton sukaabe holitawe o do janginowo o nangama wakkati joni o wattama kasso sey urute ngardan faado sigaso do be bi pompe de terre le hitane 2016 ko yaata tonoji ujinaji chapande jettibe kolitiwi dum won hono ko be demi leyi lamu kuccala o fu e mangal mudum do be bi du hono jawdu ko dum nanni ni be kon yafa e milliardu jino gay cfa dido kabaruji be ndokki dum bete handen to sigaso to de dokkano do ndedo holitawe remobe gombe le cercle sigaso fu ngari hawritide le hen sey urute ngardan timinira faado kuli korodo dum won kambe jangino jangobe nokku noddirta de IPR to kati buguto holitawe be puddi mutere mabbe ila le go lewru juin jabbi nondu wakati jono be jeli ki wiide jeyal honodo be janginirte do no haadi mujjinirede fa yotto to sukaabe jangobe kani walto fu be biido haani mujjintinede hono jobdiji mabbe ko noddirte bourse ko do be tinobe dokke ko yaawi kanko secrétaire général do no walde de do walde holiti wiide so dido golleji kuccina ko warta be ngaran jukkitaade mutere mabbe de kasel le sappo tati lewru juin warondu secrétaire do katte nyalawma de kabaruji medde dimi juuti on kala do boodo tawede le mali fu e mangal mudu holiti de wi takkedde heda do e seeda hono andi don noy yewterde ana wooti.